Boni.
Sha jishuku masha kutafuta I know more atatupa ma sio kukosa leo na kula mito na sepa ma no acha kundisi kwa side hizi kwenye kachumbari utaki kweka mayonisi acha kundisi kwa side hizi kwenye kachumbari utaki kweka mayonisi nisi my size I'm so crazy chimanyo kunku kwenda ni kamarwa na kasisi
I miss you and I want you Wacha mutimo kumenyanga
Wendi kila kitu Wendi maisha yangu Kwanini wantazama
Se kurubu se Kurubu se Kurubu se
Kwanini wantazama
Om kurubu se Kurubu se Se kurubu se
Wacha mutimo kumenyanga
Nasa kwa chima matia Mwabankole ya apoloche Se nkolenche abambiti Nasa kwachi mama dia Ngamba kore kaboroje Zengkole java bidia Reaction ye nkubisa psychology
Yes, yes, mami, siyo vizuri Semi kuweka, yes, kuweka XCO Tofotisha fenas na nanasi Siyo everyday, every night unanilize girl Please man, stabia hiyo so freshi Ya kulinganisha mapenzi na keshi Nafanyu chuku uzudokozi wife Napiga na chini na chuiri tulinyeshe life ma Penzi langu merishusha samani Halinga ikamadilela zamani Kama nimekosa nomba samani Kama nimekosa ohanila Kama umechoka waweza kondoka So kila sami unanyona takataka Na kukauna sifia watoto Wakishua wenye mapei kibao Na mazaga mazaga